Hey,
just the kids, baby.
Turn me up, it's the kids. What up, my nigga?
Senator.
You lit boy. Aye.
Four.
You lit boy.
Aye.
Yeah. Na kule bata na vutaki brata. Kwani pesa kitu gani leo kwenye pochi pesa nyingi shazi jaza. Leo staki story mingi zana na chufil man niku waku waka. Feel like beat, feel like pop, mommy man black black. Leta chupa kani menduki. Leo staki share na magubi. Na kule vitu fani kama cookies. Hali menduki, hai kama Scooby. Nataka fuwa nguki na new bitch. Mana toto kali awa rookie. Mwenye sote fani kama Rudy. Shape big booties, wana little moody. Yeah.
We turning up. Yeah, we turning up. I swear we did it, we got it, we done did it, and we turning up.
I got a game, I got a fame, my toes looking on, I go insane. Look at this lane, fucking with gang, yeah, my nigga, we back in the game.
I see she's tricking like a pun party, yeah, yeah. Tricking like a pun party, yeah. I see she's tricking like a pun party, yeah, yeah, yeah. Tricking like a pun party, yeah. In me come a desk to the tuna waka waka. Watoto wakali tunanyaka nyaka. Na kwenye meza wana nyata nyata. They wanna join us but wana fiata fiata. Tena na hivi nilivyo na wivu demu na funga makengele. Agiguso popote nisikie makete.
Senator, kwenye Instagram roller joint. Dani ya taxi nenda mbezi weka biti ya estu kizi. Mwaga whisky diana sketi fupia love. Jiko tisi mindoba. Mindo tenda na officer na defender. Keja kija dija mpe. Kesho kutwa kukumbuke. Kaunapenda mwana chunga kili sikuruke. Kuku kapanda baiskeri. Baria nimezami ya meli. Jackson Mukangara. Leo naendeshwa kama arasi. Na matuseli nikunza lusi. Ndo mana mina kunye no wanda washi choose me. Sipokula bato dabada tegela tumbo. Ntakuteka kisha ndakutupa kunye dampo. Kula bata ukitaka. We piga makelele chupanzima. Ikiisha we chichapa ilare. Kula bata ukitaka, we pigia makelele chupa nzima. Ikiisha, we chapa ilale.
Tuna ula bata.
Yeah, I see she's tricking like a bon party, yeah, yeah. Tricking like a bon party, yeah. I see she's tricking like a pun party, yeah, yeah, yeah. Tricking like a pun party, yeah.